ba sebelo ga tswa gantsi ba bogale ka tsatsi le na la basadi re gopola bome ba botlhokwa basadi ba tsewang ke basadi ba sebelo ga tswa gantsi ba bogale
ba tseba bome ba botlhokwa ke bona ba gantsi tseletsele ka jeno ge batho re bodile sebile ge gona ro ba tota ba tseba bome ba botlhokwa ke bona ba gantsi tseletsele ka jeno ge batho re bodile sebile ge gona ro ba tota
mono bua ka basadi ye tabana ye mesana mba re pudizwa ka mezo ya nyese mama o yentse jalo mama we Mama, we're